sema baby, achana na vinga stini mashatani. Ni kwako crazy, umenikamata mitabani. Wanipa stressi, kama ni majanga we ni tsunami. Natupa senti, wako sichomoki hata kwa ubani. To be with you is like a miracle. When you come under, you read my mind. Hata sisemi uko kwenye call. You take me high, girl, you broke my mind. Nishaji koki, koki. Ninaseka makauri. Wako si chomoki, chomoki. Chaka mami ni chapefi. Baby waonyeshe wendo njozi zangu mama. Waonyeshe ndagu kunda, kunda, kunda. Baby waonyeshe uza mjarira bana. Tena waonyeshe wendo mama la mama. Bado kigori ushanifunga mama. Anakutoka siwezi. Iwe mkore mwiza mjengo kundaku. Baby nipe visa kamoyo kana dundadu. Wendo fungula baby my angel. Mwangaza maisha ya baby my candle. Nikianguka nasonga. Ayawe, awe. Nikiwa nawe naringa. Ayawe, awe. Wazimata na minishaji koki, 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 koki. Inaseka makauri. Wako si chomoki, chomoki. Chaka mami ni chapefi. Baby waonyeshe wendo njozi zangu mama. Waonyeshe ndagu kunda, kunda, kunda. Baby waonyeshe uza mjarira bana.